Simpla una meva, usuchithi isikhathi. Imoya ivani, ungasoludekile. Impili nokushintsha shintshifana newela. Uthandaze ngempela, hayi uthandaze ngempela. Ngoba una meva, usuchithi isikhathi. Imimoya ivani, ungasoludekile. Impilo nokushintsha shintshifana newela. Uthandaze ngempela, hayi uthandaze ngempela.